kun radio sagale americati radio sagale america utata qabe gejmaatat galgale ke sa ala mawalaka jal qabe ga sa sadit meter bandi digdemi lema digdemi shani soddumi tokurat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jal qaba pagof iyo da radios satellite nail sati marsariti fula facebook ki kenya rat kanen saganta kenya ordoftan dagge fatu ta kenya jalla tamo akkamoltan kamisa ebla kuda tokko barakuma lama afkuda sagal akla kops ethiopia timo ebla sadi barakuma lama afkuda tokko kesume sanke sanran ne modan diti
ummati sudan president gada abba heddu isan bulchaba irene humnan gargal fatetin gamachun karai yaetin gamachun lafchirujer dabu wikileaksit tigafatama kata julian sanjelle yakaban mabaroto len sora lafetto du yasantim
kawaggota didemi sagali sudan bulchaturan omar asan albashir taitarra busamun ummata biyetti follashiti maljechura falmitu umirga dalana madubisne qabna stadiemi neqamte arrabakamu mich ministera etiopia dr abi ahmedif presidenti nanoromia bulamma magarsar gamanit edifamejira odud abodetti debina bulchi sananno amara jalet godina sablemi oromof godina shawakaba ke set walittibu insa giddu kan ometu relalchise gabasa kale sejelqamne kutalem matasni qabna marafo gatu murasegenta kenyatun walintrajen dagefato tegenya amboduf gara sorat debina
sudanit namikum khurnyi heddu mukhadida yae gammachun lafcerojer President Omar al-Bashir gannadi dami sagali caala biyitana irreen bulchabay arda motum marra fudatan. Hajaja waran Sudan Awad Muhammad Ahmed ibn Auf abban irree irreen motum marra fudanne yed.
The Sudanese people have passed this way in a very
akanjer garna mafan isade bisutin ummati sudan wan jajjab du hojjate irren motumma kan rahudan nejer bashir yauji rabusani ammantana harka harka pol harka motumma jira fulana ga jiralle nagum qaballe jer sudan ganna laman dufa waranat bulch jisaden dufa ammo dagaf gal namalle waranat toata akka command postitin bulchu jer seri parlamallen jijjirame arbir ambirollelen jirtu motumma waranat bulcha jer ummati sudan ji afuri waltuman setini akkamotum masani huji rabuf gafacha bay tanirratte namsoddo mitokko tiradumat jatam calat ramam madai guyade ngaddalle namkum khurnya tawtti bayetin hirir bayetin rakko tanimat motum mangara galetini malidati namillen namisiyasan hidamellen achi yahu jedetini medium bisuni dubbat tatulla kwarri lanar gijedetti nami bayinjiru namine tanat dallanetin wajir motumma magala portifi kasala jurda kanje jajjabs american nam bisun jiruni ufe gadda jette qatdamte albashir jars ganna torbata mishanit waran milishot islamumma tayetin barkhum tokof dib sagali saddeta misagali motumma irren fudat mani murti addunya ICC'n Bashir nanno Sudan Darfur keessat ilman nama lafaballe se jedetin wanjalan himacha bay buiti Omar al-Bashir gammachuf dallansu wal makhujirt buiti namheddu gammachu warani biyibulchu namo namheddu dallansu waldanu geyyot Sudan hirir motumma khan gargalchulle qopessa bay warani haggan lama biyibulchi jechuni wanta umale mitijed waldan kunini akkummatu humaruf bulchfed aksun taatu tammo akkummati ammalle hirira kharatte dachayetin balbalittis waran biyisun diru olgafati
البيان الجيش السوداني كان مخيب للامان وكان دون مستوى تطلعات جماهير
الشعب كان جدنا مكن لين وني وراني جدي وان مير نم حميسات نو تنافن قبسون غن لما اسام بولچنا جچون وان دوبينام جلقمنو متي جدنا محمد علي جدان نمي هدون فلانو دوغاتي في فلانون قجلت وموثو ملتي جد كم خاني ني كوميشني ولدا افريكا ليني اكتغافتا ما نساني موسى فاكي محمد جدتي wanni sudan kees jira akkum dansa qalbin caqasu jiran kenya ta kembasi ni etiopia jedetti amalle biyisun keessa hanama dibbe ta etiopia dibbe tokko shantamatte manneni da biyisuni kees jira akkiti gafatamaan waajir konsila embassy etiopia nairobi jiru obbo tawdros tafari khale jedetti nama hidha jiru keessa kaleelle gara nama shantami afuritti Kenya manidha Kenyaati ayetin kale biyyatti dachaye galmo daawititti Nairobiin werge.
Akka imbaasiin Itoophiyaa magaalaa Nairobii jiru beeksisetti lammiilee Itoophiyaa 158 ta'anii ka'amma jedhamanii manneetti adabaa biyyattii keessa jiran obbo Teewdroos Tafarii hoogganaa waajjira qoonsilaa imbaasii Itoophiyaa Keeniyaa jiru odeeffannoo kana nutis dhiyeenya kana arganne jechuun dubbatan.
ደብዳቤ ጽፈን ለውጭ ጉዳይ ለጃገር ጻፍንና የተለያዩ ጉዳይ ታስረው በየወህነ ቤት ያሉት
ጃንዱረ ዋጅራ ጃላ ኬንያቲ ለኮሰ ለሚሌ ኢትዮጵያ ሲዳጅረኒ ጋፈኔ ቱሬ ኢሳኒ ቶርቤሰ ዲንዱረ ገልሜ መቃለም ሚሌ ኢትዮጵያ ዳጅረኒ ኑፊደን ገልሜን ኩኒሲ ነሚድበት ኮፍሸንተ ሚሰደት አካይ ዳጅሩ ይማ ኤጋኑቲስ ለሚሌ ኢትዮጵያ ዳጅረን ከነበራሩፍ ቆራኖ ረጅራ አማ ጀልቀበ ዱሪካሴ ኢትዮጵያ ፊኬንያን አካይት ለሚሌ ዳጅረን ወሊፊካን ወሊገልቴ ቀቡ ሱራ ከመተከታይ ቁራታ ጅራ ለሚናሙ ዩአዙማ ወሊመረኔ ወሊገልኑ ፊጉቴ ሰነዝጋፈታ ጅራ አጀቹን ድበቱ ኡቦቴሮስ ለሚለ ኢትዮጵያ ዳጅራን ጀደም ከነከሳ ወሬ ሙርቴ ደብጭጭ ማረት ደርበለ ከስጅራቹ ኡቦቴሮስ ምርከኔ ሰኒጅሩ ኤምባሲን ኢትዮጵያ ናይሮቢ ጅሩስ የሮጨ ተኮ ከሰቲ ወረመና ዳጅራን ከን አከት ገድለ ከሲሱ ሆጂ ጀልቀባ አጀደን ደበለኒ ኡቦቴሮስ ከለሰ ለሚለን ኢትዮጵያ ሲራን ለጉዳን ሰረት ቀወመኒ ታንዛኒያ ዳኬኛ ትርበመኒ ቱረን ሸንተሚያፉር ከላሞ ያለቲን ቢየት ዲፈመኒ ሩጅረን ኢባብ ለመታኒ ከታንዛኒያ ኬንያ ትርበመን ለሚለን ኢትዮጵያ ኩን መርሳ ለማንዴ ቢፈሞይ መኒ አመስ ኬንያ ኮሌ በከጀረሙቲ ነሞተ ከናወሊን ከንቱራ ለሚለን ኢትዮጵያ አፉር ማነሙርቲ ትዲያታኒ አደብኒ ረት ትርቡ ሂመኒ ጅሩ አካቦ ቴሮስ ጀለንቲ ለሚለን ኢትዮጵያ ኦፍረዴ ይፈመን ኩን ጀለማ ሞምባሳ ማኔዳ ከዝቱረን ገባሰ ገለ አሜሪካ ገልሙዳይት ነይሮግራ
ኢትዮጵያት ፓርኪንግ ጋርን ገምካባ ጉባቾ ጅራን ዳቢ ዩኔስኮ አክቢይቲ ሄሊኮፕተር ይብድካናን ዳምሳል ኤርጊተንጋ ኤርገን ጋፋት ፓርኪንግ ጋርን ካባ ፓርክ ሴና ዱኛ ከሰገልማን ከሰቶኮ ገነሸንታ መጫላዩ ላፍናሚ ዳዊቲያባይ አፍሪካን ክባለን ተልማጀተ ሄሊኮፕተር ይብዳን ዳምሳንጃ ኤርጉ ፉርፎጅርቴ ጀደ አባንታይታ ኤጉምስሚሶም ሆሪቲ ፍብንስበዳ ኢብድካን አዱ ቡቤ ተመሱጅር ኢብድካን አካም አምጅርካንቲ ኡመቱ መዳምሳቹጅር ጋረን ኩነኒ ጋራ ቢቶቴስ ወደካጀል ቀባኒ አክቶኩ ጉጉባቻ ዳዳማ ባሃን ራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታፋን ኦሮሞ ጨቀሱጅርተን ኢትጋፋታ ማፊ አባንዳባ ዊኪሊክሲ ጁሊያን አሳንጅ ያቀበን ኤምባሲ ኢኳዶር ለንደን ጅሩቲ ገነ ተርባ አገገነ ተርባ ቲንዱረት በቃቴ ከስታ ከሳ ገናም ካን ፖሊሲን ፉድ አሳንጂን ናመቢ አውስትራሊያት ኢንጂነር ኮምፒውተራት ሮሳ ሞቱማ አሜሪካ ኩም ሄዱ ኮምፒውተር ከሳሃቴ አዱኛ ገድፈጫስ አቺ ኤምባሲ በቃቴ ተነችልገል ሮሳን እንደ ኮምፒውተር አሜሪካ ከሳሃቴ ወራና አሜሪካ ሮሳ ወራና አሜሪካ ቢሲ ነገር ውቴ ጀቴቲ ናማ እሲኒ ይትፋ ጓታማላ ቲትፋ ገምካን ነሞ ኩባ ፊፉላ ሄዱ ቲትፋ ገራዶሳ ኩም ዲፕሎማቲ ኩም ሸንተማ ጫል ኢንተርኔት ይርፈጫሴ ጀለን በሪሱን ገርገን ሰገሊን ዱራቲ አሜሪካን አሳንጄ ካና በለሰ ጉዶን የመጩ ጅርት ዳቢ ዊኪሊክስ ኢኳዶር ጅሮሞ ሴርማሌናም ካና ኤምባሲ ሱኒ ከሳፉዳኒ ጀቹን ይዩ ፊጅር
ከ ላ ኮንዱክቲ ሪስፔክቶሳ ያግሬሲቫ ደ ሴኞር ጁሊያን አሳንጄ las declaraciones descorteses
namkhana sermale achifudane jechujir asanjen namganna afurtami torbati ballesa gargarati emachujiran gamkhane ni sweden fi biyakkakalle kesatte ballesa hedun emachujiran amerikani akka british julian asanjik update kenet gafachujir takumenni qabame ministry biyikesa british side javid egimbasi ecuadorit bakate gargara ganne torbati kuno arkekenjira serum lendenin himanna jechujira oduna maqotano
ከረጋ ጅርተናስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ሱዳን ከሰቲ ባቲ ሙዴ ደብሬ ራጀል ቀበ ኤገህሪ ሪሞርሚ ኡመተ ቢየቲ ንገገ ሰማቱሬ ቦዳ አረገነማ ፕሬዝዳንቲን ቢየቲ በራድ በኩለ ሰገሊ ሰደተሚ ሰገሊ ራ አገራት ቢየቲ ቡልቻቱራን ኡመር አሰን አልበሽር ኡምነዋራናት ቢየቲቲን ታይታራ ካሰመኒ ደመኒጅሩ አስ ዩናይትድ ስቴትስ ኩታ ሚኒሶታ ከጅራቱ ፈልምቱ ምርገደለነማ ነጃት አምዛ ጅጅረማ ረሱዳን ከይሰተርገም ከነረት ዱብሱፍ ብልብላን አርገደ እንጅራ ሀየ ነጃት ጅጅረምና ራኩን ኡመተ ሱዳን ይማልጀቹዳ
አንያ ከነቲ ፈካደቲ ወንዲ ላሉ ቀምኖ ኦፍዱ በዴዝኔ ኤርጋ ሱዳን ወለቡማ ሲያርገቴ በረኩዳ ሰገል ሸንተሚጃን ኤገሌ ኩ አዳዳ ሚሊተሪ ዳኒ ገግዴ ፈማስጌ ኡማራል በሺር መታኒ ሳቱ አኩዳን ኦልቤ ጀቹዳ ጋፈሲ አመለይ ከነማቱ ትፋጅራ ናቲፋካታ ሀቱ ገሩ ማኒ ሱዳን December 2018 irra egale protesti akkan gurguddaate gaggeessuudhaan nagayaan isaa fi mootummaa isaa ofirraa jijjiiruuf yaalanii jiranii hanga tokkotti yaaliin sun arra bakka geesseetti ilaala. Hedduun isaanii gammachuu qabanii ni ilaalla waan ittiin haa ta'u jechuudha.
Dhimmi yaaddessaan kabiraan ammaa guyyaa irraa dudubbatamaa jiru humna waraanaati kan taayitaa qabate. Humni waraanaa kun Masrii keessatti illee akkasuma taayitaa qabatee ture. Zimbaabwee keessatti akkasuma taayitaa qabatee ture. Jijjiiramni humni waraanaa hoogganaa biyyaa irraa kaasee ofiisaa bakka bu'u kun agam kan uummanni barbaadu sana fiduu danda'a.
Kan hiree shakkiin amma jiru fakkeenyaaf gurupiin Sudanese Professional Association of Injatu. Kan protestii kana hanga tokkotti qopheessaa turan jechuudha jijjiiramaa fi dimokiraasiin akka mul'atuuf hedduu carraaqaa turan sodaan isaan ibsachaa jiran tokko kana wanti isaan barbaadan miliitarii kun osoo hin taane haawara gara uummataatti deebisanii uummanni haraa nagayaatiin tiraanzishina bareedaa ijaarratee gara dimokiraasiitti sossa'uudha fedhiin uummataa walumaa galatti jechuudha. Saniifin kaasee bara 1950 jaarraa eegalee kuu adda addaatiin Sudaan as geesse. Sunammoo yoo duuba deebinee ilaallu baroota dheeraa kana keessaa seenaa bareedaa hagalmeessanii jiru. Soo sodaan namuu san ibsataa jira garatti booda'anu waan agarru ta'a jechuudha.
Waraanni ka jedhu waggaa lamaaf yeroo cehumsaa ta'a sana booda filannoon geggeeffamaadha. Biyyoota baay'ee keessatti wannuma akkasiiti ka jedhamu filannoon sana booda geggeeffamu garuu humnuma waraanaa sana keessaati namni tokko iddoo qabata sana kan yaaddoo uume natti fakkaata.
Difeensi ministeriin biyyattii Awaad Ahmad Ibni'aaw ganama yeroo duraa televizyii godhanii umara qabamuu isaatii fi darbiin haas abruudin ocheentu kaafamee jira maalmaa jeetti kan uummatatti gadi dubbate ta'ullee isuma kan amata lamaan itti aanu kana sekiriitii apparaatas paawarri miliitarii jalatti galee biyyattii akka gaggeessuu fi saniin booda akka tiraanzishinaaf qopheessaniidha kan dubbatanii garuu wanti nuti dubbataa jirru kun Afrikaa hanga ta'etti. Yeroo hedduu akkas jaameetuma san booda immoo keessa keessaan mirga dubbachuu mirga politikaan ijaaramuu mirga dimokiraasii ijaaruu biyyattii keessatti dhiibbaa fide jechuudha warri akka miliitarii keessaa ol bahu kuni fakkeenyaaf Gaambiyaanleen akkasuma ture gaafa dura indipeendensii argatanii ol bahanii yaayaa jaamee haala kanaan ol bahe jechuudha. Wanni abdii namatti horatu tokko uummanni yaada isaa harate kanaaf akka gabbahanii falmataniidha.
Hiriirri mormi kun itti fufuu mala jettee yaadda?
Yes, because gurupiin amma Sudanese Professional Association jettu kun aduu guyyaa irraa taaktikoota peaceful resistance ta'an wantoota adda addaatiin kan yaamaa jiru jechuudha. Wanni isaan pireeshar godhuu barbaadanii miliitarii jechuudha akka paawara gara uummatichatti deebisanii uummanni gara tiraanzishinatti ofiisaatiin sossobuudha jechuudha kan gaafataa jiranii. Sadiin isaan bitaa mirgaan ibsataa jiran kana waan ta'eef akka waan itti fufanii takka kanatti mul'ate.
Dhimmoota rakkisoo ta'an hedduutu jira Sudaan keessaa waa'een Darfur jira kasaboota adda addaa jira waggoota hedduudhaaf qabsaawaa turanii waa'ee dhumti Sudaan kibbaayyuu jira naannawa sana maal jechuudha Darfuriif Sudaan kibbaatiif.
Carraadha yoo duuba deebinee bara 1989 gaafa Umar Albashaar ol bahu nama dimokiraatii. Karaa ta'een filamee ol ba'eedha kan kuudhaan kaase jechuudha. Saatii qalmaatii piraayim ministara gaafatti jechuudha. Akkuma ammoo sanaa kana waan fooyyeessituu fi saawuu Sudaanii wajjin negooshiyeeshina eegalee yaada jedhuun gaafatti kuudhaan Umar Albashaar kaase kan haaratti ol ba'e jechuudha. Kun inni kaafamuun isaa ammoo carraa saawuu Sudaanii fi kanneen hafan walitti dhufanii nagaa buusuu fi human crisis waan hedduutu jira biyya san keessaa carraa ni qabaatu. Manni biyya lamaan kanaatu jechuudha maaliif inni ka'u jechuun saniifillee waan hulaa barumatti fakkaata wanni ammaan dura irraa ni fooyyaa jechuudha namni kan yaadaa jiru addunyaa guutuun illeen akkasumaan reaktu godhaa jechuudha.
Xumura irratti kan si gaafadhu Najaat Itoophiyaadhaaf Eertiraadhaaf kun maal jechuudha dhiibbaa gamii qabaata?
Akkuma beekamu Umar Albashaar TPLF maaliin akka ta'e hundi keenya keessa akkasitti gabbuunee beeku baannullee ni beekna. Walumaa galatti dikteetarri tokko biyya ollaas naannoo keenyarraa buqqee uummanni gara dimokiraasii sossoo'uun gaanfa keenyaafis guutummaa Afrikaatiifis waan barbaachisu kanuma argamaa jira jechuudha. Biyyoota isin hafanisillee fakkeenya ta'e fuulduraaf carraan naannoonni keenya qabu biyyi keenya qabduu fi guutuun Afrikaa qabdu abdii namatti hora.
Falmituu mirga dhala namaa Najaat Hamzaa kutaa ministoota Minneapolis irraa ibsa naa kennite guddaan si galatoomsadha.
Galatoomaa isinis naaf eeru fakkiin.
garaga baasaa taanutti yana dhaggeeffattoota keenyaa stadiyeemiin Wallaggaa bakka muummichi ministeraa Dr. Abiy Ahmediif pirezidaantii naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa argamanitti eebbifamee banamee jira. Marii geggeeffame irratti soogganoonni kuniif kanneen biroon argamanii gaaffiilee dhiyaataniif deebii kennanii jiru. Carraawwan investimentii gara fuulduraatti gara godinichaa dhaqan akka jiran dubbatan muummichi ministeraa Abiy. Naakoor Malkaatu naqamtee irraa gabaase kunoo.
Muummee ministeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed, pirezidaantii Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa fi keessummoota biroo heelikoopterri fidee dhufte yeroo stadiyeemii Wallaggaa qubattu kanneen keessa turan simannaa ho'aa taasisaniif jiru. Stadiyeemiin ijaarsi isaa kanneen biyyattii taaraa ijaaraman dursee eegale hunda booda xumurame. Isumayyuu ijaarsa marsaa jalqabaa Dr. Abiyyiif Obbo Lammaanis eebbisanii jiru. Hangam duubatti harkifatus eebbifamuun isaa nu gammachiisee jira jedhu namoota raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise tokko tokko.
Gammachuun jedhama. Stadiyeemiin Wallaggaa eebbifamuu isaatiif baay'ee gammachuu guddaa natti dhagahama. Tokko teessumadha. Inni kan biraan immoo cilaa irra isaa keessadha. Guutamuu dadhabeera.
Baay'ee itti gammadeera. Hawwii uummata Oromoo Wallaggaa yeroo dheeraati. Dargaggoota keessumatti qeerroon magaalaa kana qofa illee tun ta'ee magaalaa naannoo kanaallee kan jiran ijootti yeroo qonnaa isaanii kan bashannanidha.
Ijaarsa stadiyeemichaaf birriin miiliyoona 100 miiliyoona 96 ol baasii itti ta'uudha kan kantiibaan magaalaa Naqamtee Obbo Baggaalaa Shomaa dubbatan. Bakka teessumaa shaakalaa, daakaa fi faayibar gilaasiin garuu kan hafe ta'us himanii jiru. Bakka teessumaa fi faayibar gilaasiidhaaf caalbaasiin bahu dubbatanii jiru. Ijaarsi isaa walta'umsa uummataaf mootummaan akka geggeeffame kan dubbatan hojii geggeessaan pirojektichaa Obbo Tashooma Gammadaa sababootni waggoota 10 caalaniif stadiyeemichi itti harkifateef kontiraaktarri ijaarsa geggeesse intarpiraayiziin hojiiwwan bishaan Oromiyaa kan kanaan dura muuxannoo stadiyeemii ijaaruu hin qabne ta'uu dubbatanii jiru. Maallaqni nyaatamee jira jedhamee kan dubbatamaa ture ilaalchisees waan jedhan qabu.
Tokko tokko odoo beekanis odoo hin beeknis maallaqnis nyaatame jedhanii uummata dogoggorsiisanii uummanni maallaqa kennee fi akka shakkiin itti uumamu godhani.
Sun sirrii ture?
Suni maal sirrii ture? San cabsuudhaaf hojii baay'eetu hojjetame. Deemee garuu istaadiyeemiin keenya baasii xiqqaadhaan hojjetame jabina qabas qulqullina baay'ee qaba.
Eebba stadiyeemiin booda marii uummataa adeemsifameen gaaffii misoomaaf carraa hojii dargaggootaa ilaalchisuun dhiyaateef muummeen ministeraa Dr. Abiy Ahmed akkas jedhan.
Misooma biyyaa fiduufis hojii qooddatanii hojjechuu barbaada. Wallagga uumamaan kan jijjirame waan ta'eef tokkummaan keenya wallaggeeffachuun adeemsa keenya walirraa hubachuun jiraannaan wallagga jijjiiruun hojii guddaa miti. Namoonni guguddaa lixa Oromiyaa jiran ijoolleen isaanii namaa gad akka ta'an hin barbaadan. Ijoolleen isaanii immoo jiinsii uffatanii aspaaltii irra dhaabbatu. Haadhaaf abbaa cimaa waan qabdaniif akka ta'anii jiinsii bitaa jiru. Gaafa jarri darbanii isin ijoollee keessaniif maal ta'uu dandeessu? Hojiiwwan jaallattan, biqiltuun dhaabdan, bunan funaantan akkaataa kanaan biyya jijjiiruu hin dandeenye. Rakkachaa hojjechaa biyya jijjiirra akka abbootii keenya.
Hammatanii malee dhiibanii jiraachuun hin danda'amu kan jedhan Dr. Abiy namootni seeraan ala osoo yakka hin raawwatin qabaman yoo jiraatan mootummaan naannoo Oromiyaa itti gaafatame isaa fudhatee akka hiiksisu dubbatanii jiru. Obbo Lammaa Magarsaanis hooggansi uummata hin tajaajillee ganda baadiyyaattuu taa'uu hin qabu erga jedhaniin booda godinichi sababa jeequmsaan jiyootaaf kan hin tasgabboofne waan tureef carraa hojii dargaggootaaf uumuuf hin hojjetamne jechuun nagaan akka dhufu hunduu gumaachuu qaba jechuun dhaamanii jiru. Waa'ee jaarmaayilee siyaasaa Oromoo ilaalchises waan dubbatan qabu Obbo Lammaan.
Amma bara kana keessa yaala biyya gurguddate keessatti dhaaba meeqatu wal mormee 7-8 ta'etti waliin mootummaa hundees waliin biyya busha biyya isaaf hojjeta. Nuti garuu takka takka garaagarummaa yaadaa qabaachuu jechuun akka daa'imaatti nuti gara maalitti geessa? Gara diinummaatti, gara waan humna qabaniin wal madeessuutti. Kuni doofummaadha bara kana keessa, jaarraa kana keessa dhugaa dubbachuudhaaf. Ilmi namaa sammuu qabu taa'ee waliin haasa'uudhaaf erga qophaa'aa ta'e dhugaarratti wal amanuudhaaf, haqarratti wal amanuudhaaf erga carraan jiraate, hireen jiraate, sanaaf daddeettiinsaa jiraate wanti dhiisaatti wal loluu ija hamaadhaan wal nu ilaalchisuu danda'u hin jiru. Hammaan ani hubadhutti dhugaa dubbachuudhaaf etoo misoomni kam hafee wanti isin gaafattan hafee namumti gamaaf gamana wal gaarreffatu kun bara keenya keessatti Waaqayyo nu milkeesse isa dhumaadhaaf namu kun etoo tokko ta'e jaarmiyaan siyaasaa Oromoo jedhamu kun nuuf seenaa guddaadha.
Waltajjicha irratti daandiin baaburaa yeroof karoorfame akka hin jirre kan ka'e yommuu ta'u buufata xiyyaaraa Naqamtee ijaarsi isaa eegalamee jiru akka saffisee xumuramus ni hojjetamaa jedhamee jira. kaflen misoma bura brolle tifan wargatani kanratu jetamantaw himamejira dr abiyif obbole maf badasni gachanaf ebo akasumas farda kenname fijira radio sagale america na kormalka nakamtira
Ameerun galgalkee sa salamaaf daqiiqaa 50 ta'e jira as Washington DC timmo waree boodi sa tokkoof daqiiqaa 50 Bulchisa naannoo Amaaraa kamiseef naannoo isheetti walitti bu'iinsa gidduu kana uumamee ture ilaalchise haalli ture maal akka fakkaatu kaleessa gabaasne ture kutaala mataa kanarraa keessatti immoo walitti bu'iinsa sanaa booda shawaa kaabaa keessatti uumametti fuuleffanna jaalannetu dhiyeessa.
Bulchisa naannoo Amaaraa godina shawaa kaabaa haxaa'ee kaarraa qoree maajatee fi naannoo birootti gareeleen gurmaa'aniin nagaan naannoo boora'aa dhufe jechuudhaan. Naannoo Amaaraatti waajira ijaarsa nagaaf nageenyaaf itti aanaa itti gaafatamaa kata'an obbo Gadabee Haayiluu ibsanii jiru. Namoonni lakkoofsa isaanii ifatti hin beekamne du'uu madaa'uu fi qabeenyaan barbadaa'uu ibsan kanaafis itti gaafatamaan jedhu.
Gama keenyaan naannoo sana ka jiru humna abaa'oo ta'uu bira geenyee jirra. Sababaan isaa qiyyaafanni aleellaa geggeeffamu kanneen afaan Amaaraa dubbatan irratti kanaaf ifatti beekamaadha.
Aleellaa hin yaadamin bal'inaan kan gaggeessan ta'us amma to'annaa jala ooleera. Kun eessaa ka'ee eessa ga'e inni jedhummoo ilaalamuuf deemaa jedhan. Miseensa koree hojii raawwachiistuu fi dubbi himaa abaa'oo ka ta'an obbo Toleeraa Adabaa dhiyeenya kana VOA'f akka ibsanitti.
የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በዛ አካባቢ ምንም ሰራዊት አልነበረውም አሁንም የለውም
አድብሊሱማ ኦሮሞ ናኖ ሰና ወራነ ተኮዩ እንቀቡቱሬ አማ ሲንቀቡ ዱቢን ወራና ባውት ጀደን ኩን ኡመተ ኡመተረት ከካሱዳፍ ማለት ገርጋረ መመለ ረጋቶ ኮ ከቀቡሚቲ
ኦዱገፋሳን ከኛፋን አማራ መስፍን አራጌ ቢልቢላን ጅራቶ ተመጋላ አጣይ Kanneen afaan Oromoo dubbatan keessa dubbisee jira.
Mikinaatu Amaaraa kanjii Oromoo illee agarii Amaaraa na'u Oromoo kanjii.
Sababaan isaa warra Amaaraa Oromoon as hin jiru biyyi kan Amaaraati siyaasa jedhu qabu kun kan jedhamu taanaan hin dhumna jedhameetu.
Jiraata haxaa'ee fi gosa Amaaraa irraa ka ta'an immoo yaada kennaniin.
ይህ ታስቦና ተጠናኝቶ የተደረገ ነገር ነው። ሮብለታ ማለት ነው። በኬሚሴ ገባ ብሎ መኪና ፈትልኬ ነው የወጣ ነው እኛ ነው።
ዋንኩን ኢትያደሜ ቅንዴፈሜ ከገጌሰሜ ሮቢ ደብሬ ከሚሴ ገረኬ ሳቲን ኮንኮላታ አትፈየደምኔ ምልግኔ ባኔ ጋፈስ ሪጳኒ አከጅረን ሁምኒ ወራና ናኑ አማራ ዋን ቤፍቆፋ ከራ ሰንበቴ ሴነኒ አጣይረት አለላ ገጌሰን ኦሮሞና አቦ ከንጀሩ እንጅሩ
ግንቦት ተርባ ገማሳን ሀርከኬ ሳንቀቡ አላባ ሲንቀቡጀ Alaabaa biyyattii kadurii qabachuun rakkoo fidataanaan lammummaa biyyattii wallaaluu irraa maddee jedha. Kanneen alaabaa Itoophiyaa hin jaallanne dhimmicha nu waliin qabsiisuu yaaluu jedheera. Walitti bu'iinsi kun meeshaa waraanaa namni dhuunfaan qabaachuu hin dandeenye kan hojiirra oole waan ta'eef wanta hojjetame keessa harki mootummaa jiraachuusaa mul'isaa ka jedhan immoo jiraata maaxaa'ee kan warra Amaaraarraa turan raayyaan ittisaa seene jecha. Namni yeroo dhumu ajaja mootummaa eeguun hin barbaachisaa jechuudhaan gaafatan qonnaan bulaan keenya meeshaa akkasii qabaachuu gonkumaa hin danda'u jedhu. Walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaba jedhamuudhaan kan himatamanii jiran paartiin ABN irraa hojii raawwachiistuuf itti gaafatamaa qorannaa fi tarsiimoo kata'an obbo Yesuuf Ibrahim deebii kennaniin paartiin keenya walitti bu'iinsa kana keessaa harka hin qabu. Nuti alaabaa ofii keenyaas ta'e meeshaa waraanaa kan hin qabne paartii nagaadhaa jedhaniiru. Naannoo sanatti yaaddoon akka jiru arginee bulchiisa naannoo Amaaraaf odeeffannoo laannus yaaddoo kana ittisuudhaaf tarkaanfiin fudhatame hin jiru jechuudhaan ceephaan obbo Yesuuf Ibrahim. Bulchiisa naannoo Amaaraa shawaa kaabaaf godina hawaasa Oromoo aanaalee tokko tokko keessatti raayyaan ittisaa seenee tasgabbeessusa meejar jeneraal Geetaachoo Guddina. Ajajaa olaanaan kan ajaja gama kaabaa Itoophiyaa ibsanii jiru rakkoon kun ituun jalqabameen dura mallattoon tokko tokko waan turee fi humna waraanaa naannoorraa seensifne akka ittifamu gochuuf turre garuu guyyaa afur dura gamlameenii humnootiin hidhatan yaalii raayyaan ittisaa gochaa jiru cinatti dhiisuudhaan lafa mul'anneef baadiyyaa ta'e keessatti walitti bu'iinsa itti fufiinsaan akka uumamu godhan jedhan. Kanaaf ajaja tokko ituu hin eegin raayyaan ittisaa seene balaa guddaa silaa dhaqqabuuf malee to'achuu danda'eeraa jedhaniiru. Humni nageenyaa kan naannoo haala sana to'achuuf dandeettii kan hin qabne ta'us dubbatan. Gamlameenirraa kanneen hidhatan eenyu akka ta'an Meejar Jeneraal Geetaachoon innaa ibsan.
በክልሉና በተዋረደ የተዋቀሩ የጸጥታ አካላት የሚመሩት አካል ነው። በግጭቱ ላይም በቀጣይ
ውልቺሰናኖ ጫሳራ ጀላን ከምቡርፈመን ከነን ቃምን ነገኛ ሳን ኦገኑዳ ወልትቡንስ ከነረት ከለቲን ከንርማታንስ ቃሞቱ መከና ሰበባ ከናፍ ወልትቡንስ ኩን አማቴ
ከናፍ ሁምነትሳ ለፈፈጎር ራሴንሲሱን በዲሃ ማደቀቡ መሌ ኦልቹን ደንዳሜ ረጀደን እቱ ኩንንታኔ nagaaf tasgabii amma argame kun gonkumaa yaaduuf rakkisaa ture. Amma uummanni godaanes qe'ee irraa baqateetti deebi'uudhaan jireenya nagaa gaggeessuuf yaalaa jira jedhan namoota kana kakaasan hordofaa jirra. Tarkaanfii fudhachuunis barbaachisaa ta'u argaa jirraa jedhaniiru. Rakkoon kun ituu hin uumamiin dura mootummaaf odeeffannoo kenninee turree kanneen jedhan sirriitti ilaalamuu qabu. Ofuma isaaniiyyuu sirriitti ilaalamuu qabu. Sababiin isaas kun rakkoo uummata gidduutti uumame mitii jedhanii kun walitti bu'iinsa qaamota nageenyaa kanneen bulchiisa naannoo tokko jalatti hoogganaman gidduutti gaggeeffamedha jedhan. Kamisee keessatti rakkoo uumame akka itti furuu danda'amu ibsinee jedhan Birgeedar Jeneraal Geetaachoon.
ተከቦ የነበረውን የጸጥታ ኃይል አስገብተን ካስለቀቅን በኋላ ተሰውሮ ሄዶ
አጀጀ ኤኙን እዩ አለ ኡምነ ነገኛ መርፈሜ ቱሬ ወራነ ገልችኔ ኤገ ገጢስስኔ ቦዳ ዶክሳን ዴመኒ ወልት ቡይንሰ ብራ ከካሱዳን በላንኩን አከገው ጎዳን ሰናቦዳ ከበበለቱ ተይመሌ ዱራን ጣበቴ ቱሬ
ሰናቦዳ ጥፉፉዳን አጣዬ ከሰቲ ረኮን ገልገለ ኡመሙፍ ጅራ ኦዱጀዱ ደገኘ ዱርስኔ ሀተተማን ሁምነ ወራና ገልችኔ ኤርገሴንሴስኔ ቦደገሩ ጉቱማት ጣበቴ ሰናቦዳ ጀዳን
ሌላ ኃይል በሌላ ጎን አሰማርተው ግጭት ፈጠሩ። ይሄን የሚመራው በየደረጃ ያለው የጸጥታ መዋቅር ነው።
ሁምነ ብራ ከራ ብራን ሴንሲሰኒ ወልት ቡይንሰ ኡመን ከነከን ሆገኑ ሰደርካ ሰደርካን ከንጅሩ ጫሳ ነገኛቲ ኡምነ ሂደቴ ዶብራቲ ኡፌ ንጀዱ ሁንዴ ከንቀቡ ምቲ ማሊፍ ጀናን ወልት ቡይንሰ ከነ ጉቱማት ጣበብሲሱ ከንደንዳሜ ፍስከኑ ማፊ
ከንከነ ጓዴ ከናኖ ሰነቱሬ ከንሂደቴ ሁምነ ቃመ ኦፊቲን ሆገነሙ ዋንተ ኤፍ መሌ ራያኒት ሳ ዱርሴሴኑ ዮካኒሞ ቶአቹ ደጠቡ ሳራ ቆፋ ከመደ ምቲ ጀዳን ወሉ ማገለ haala dubbiin kun itti ka'ee fi ittiin oofamaa jiru laallee kafurru ta'aa jechuudhaan Meejar Jeneraal Geetaachoo Guddinaa ibsa isaanii xumuraniiru. Dhaggeeffattoota keenyaa qorannaa gaggeessama jedhamee fi tarkaanfii fudhatama jedhe hordofuudhaan kan dhiyeessinu ta'uu beeksifna. An jaalanne gammadaati. Nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenyaa xumurutti dhiyaannee jirraa wallee zariin wadaajoo kanaan gama keenyaan nagaatti isiniin jedha. Boor walitti deebina qophiittaanuun.
Oh,